waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Australia waxay ka mid tahay dalalka adduunka ugu isticmaalka badan internetka, iyadoo 4/3 shacabku ay isticmaalaan mobile foonada, iyagoo internetka ku gala sida laga soo xigtay wasaaradda warshadaha, halabuurka iyo sayniska. Shirkadda xisaabaadka ee Price Waterhouse Coopers ayaa saadaalinaysa in kororka iyo faafidda teknolojiyadu ay aad u bedeli doonto shaqaalaha, iyadoo la filayo in 44% shaqooyinka hadda jira la waayi doono 20 sano ee soo socota. Warbixinta ay soo saartay Price Waterhouse Coopers ayay ku saadaalinaysaa in shaqooyinka aad u soo kordhaya ay u baahan doonaan dad bartay maadooyinka sayniska, teknolojiyada iyo xisaabta. Hay'adda ugu sarreysa dalka ee isgaarsiinta iyo farsamada ee loo yaqaano AIIA ayaa sheegtay in farsamooyinka cusub ay gabi ahaanba isbeddel ku samayn doonaan dhaqaalaha, deegaanka iyo bulshada waqtigan lagu jiro farsamooyinka cusub. Rob Fitzpatrick waa madaxa hay'adda AIIA.
We know for a fact that the world is going digital first, and it is literally changing everything in our personal and professional lives. The digital we're seeing is increasingly...
Waanu wada ognahay in adduunku farsamooyinka casriga ee digitalka uu hadda ku socdo wax kastaba qof ahaan iyo shaqo ahaanna beddelaya. Waxaan aragnaa in farsamooyinka cusub ee dhinaca internetku meel kasta ay hadda galeen. Hase yeeshee, iyadoo Australia ay galayso dhaqaalaha dijitaalka ayna sii kordhayso baahida loo qabo xirfadaha xisaabta, farsamooyinka iyo sayniska, haddana tirada ardada dhigata maadooyinkaas ayaa hoos u dhacday sanadihii u dambeeyey.
What we've seen is that a study of each of the Australian states and territories from 1992 to 2012, over a 20-year period.
Waxaan aragnay daraasad lagu sameeyey dhammaan gobollada Australia intii u dhaxaysay 1992 ilaa 2012. Waa muddo 20 sano ah. Tirada guud ee ardada sanadka 2012-naad dhigata waxay korortay 16%, laakiin ardada dhigata maadooyinka sayniska iyo xisaabtu waxay hoos u dhaceen 7% sayniska iyo 11% xisaabta. Inkastoo aynaan lahayn yool, haddana way caddahay inay ahayd inay tiradaasi korodho. Dr. Malin Kanga waa madaxa hay'ad matasha injineerada Australia. Waxay ka walaacsan tahay in Australia ka mid tahay dalal yar oo ka tirsan ururka dhaqaalaha horumarinta iyo iskaashiga adduunka ee loo yaqaano OECD oo aan lahayn baytari istaraatiijiyad waxbarashada maadooyinkaas muhiimka ah. Maadaama baytari 4/3 shaqooyinka mustaqbalku ay u baahan doonaan farsamooyin iyo qalab cusub.
So it's very urgently needed to have more young people taking STEM subjects. And in fact, it's declined.
Marka waa baahi degdeg ah in dhalinyaro badan oo ay galaan maadooyinka sayniska, farsamooyinka iyo xisaabta. Xaqiiqdu waxay tahay inay aad hoos ugu dhacday 90-meeyadii. 90% ardadu hal maado oo saynisa ayay baran jireen, haddana in ka yar 10% ayaa barata maado saynisa. Dr. Rachel Wilson oo ka tirsan jaamacadda Sydney kuna takhasustay qiimeynta waxbarashada ayaa sheegtay in yaraanta ardada dhigata maadooyinka sayniska iyo xisaabtu ay sababtay maadaama aysan jirin macalimiin ku takhasustay maadooyinkaasi xisaabta iyo sayniska.
We've had declining participation rates amongst teachers and people going into teacher education programs.
Waxaa yaraaday tirada macalimiinta iyo dadka baranaya macalimnimada, taasoo macnaheedu yahay in macalimiin waxbarashada guud baratay ay dhigaan dugsiyada dhexe. Dugsiyada sarana macalimiin aan ku takhasusin xisaabtu ay dhigaan kuwaas oo aan wax badan ka sharaxi karin maadada xisaabta. Dr. Wilson ayaa sheegtay in Australia ay ka hartay dalal badan markay noqoto barashada maadooyinka sayniska, xisaabta iyo farsamada. Ardada sanadka 11-aad iyo kuwa 12-aad ee gobollada Victoria, New South Wales iyo ACT qasab kuma aha ayay tiri inay bartaan maadooyinka sayniska iyo xisaabta. Detrose Wilson ayaa aaminsan in maadooyinka xisaabta iyo sayniska qasab looga dhigo dugsiyada sare ee Australia si Australia ay ula tartanto dalalka gobolka. Dadaal ay dowladda federaalku ku doonaysay in ardada dhigata sanadka 11-aad iyo 12-aad lagu khasbo inay dhigtaan xisaabta iyo sayniska ayaa waxaa ka soo horjeestay gobollada dalka May sanadkan. Dhinaca kalena, Rob Fitzpatrick ayaa sheegay inay caddahay in Australia aysan heli doonin shaqaale ku filan oo loogu baahan doono shaqooyinka u baahan xirfadaha dadka bartay sayniska iyo xisaabta mustaqbalka dhow.
wuxuu intaa ku daray in Australia ay dalal kale ka doonan doonto shaqaale xirfadahaasi leh si ay u buuxiso xirfadaha ku yaraada dalka. Theresa Marlene Kang ayaa iyana sheegtay inay indhaheeda ku soo aragtay sida soo galooto xirfad leh ay saameyn ugu yeesheen sannadihii kobcii macdanta.
Australia graduates around 6,000 engineers each year, and this number has remained flat for about the last 30 years.
Australia waxaa ka qalin jabiyay ilaa 6,000 oo injineer sannad kastaba. Tiradaas ma ay kordhin 30 sano ee la soo dhaafay, ismana bedelin. Laakiin baahida loo qabo injineeradu waxay gaartay 22,000 sannadkii xilligii lagu jiray kobcii ama kororkii macdan qodida. Marka soo galootiga xirfadahaas leh inay dalka soo galaan waa mid sii socon doonta. Taas ayaana caawisay dhaqaalaha Australia, maadaama ardada dalka gudihiisa aysan kordhin, waxaa soo badanayay soo galootiga doonaya inay dalka ka shaqaystaan. Iyadoo garowsatay muhiimadda xirfadaha xisaabta, sayniska iyo farsamooyinka cusubna, dowladda federaalka ayaa u qoondeysay $65 million oo dollar oo lagu maalgeliyo tiro barnaamijyo lagu kordhinayo ardada dhigata maadooyinkaasi xisaabta iyo sayniska. Mucaaradka Laybarka ayaa iyaguna taageero u muujiyey maadooyinkaasi intii lagu jiray ololihii doorashada, iyagoo soo hindisay maalgelinta scholarship ya la siiyo macalimiinta baranaysa maadooyinkaasi. Laakiin Dr. Rachel Wilson ayaa sheegtay in Australia u baahan tahay qorsho waqti dheer si ay ula tartanto dalalka kale ee adduunka.
We want to get teachers doing maths and science first. We want to have a long-term plan so that we expect all students to complete maths and science.
Waxaan doonaynaa in macallimiintu marka hore bartaan xisaabta iyo sayniska. Waxaan rabnaa inay waqtiga dheer ka filno in ardadu bartaan xisaabta iyo sayniska 15 sano ee soo socda.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.